Ndidikliwe ndiniwe ndanele ngathi nditshatile ngathi ndizele ngathi iimotions zakho zizimele ngene kumjwalo ndibhe ndicimele de ndidikliwe ndiniwe ndanele ngathi nditshatile ngathi ndizele ngathi iimotions zakho zizimele ngene kumjwalo ndibhe ndicimele like wow 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 okay stop wow 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 ndingene kumjwalo ndibhe ndicimele like wow 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 okay stop wow 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 ndingene kumjolo ndibhla ndicimele ndingene kumjolo ndibhla ndicimele bekumnandi eqeleni we all over each other bengoku soloko sixabene amadoda ngamamenemene bazothetha le bathetha enye bafune wena then atshitele then athixolo nawe umxolele khothule kuni ndikumamele ndicela uthetha ndicela undimamele waye uzojola kodwa kwazi imele waye uzolifuna kodwa awoneli uxa kwezizenzo zakho ngokanele nangoku awukatsho bangubani uzanele dem ndidikiwe ndiniwe ndanele dem ndidikiwe ndiniwe ndanele dem ndidikiwe ndiniwe ndanele ngathi nditshatile ngathi ndizele ngathi iimotions zakho zizimele ngene kumjwalo ndibhe ndicimele dem ndidikiwe ndiniwe ndanele ngathi nditshatile ngathi ndizele ngathi iimotions zakho zizimele ngene kumjwalo ndibhe ndicimele like wow 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 okay stop wow 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 ndingene kumjwalo ndibhe ndicimele like wow 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 okay stop wow 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 ndingene kumjolo ndibhe ndicimele tshomi zam nobacinga ndiphambene khalela kubo ke xa sixabene asay I'm done then we break up we get back together we always make up but ngokusendonele semukushakele le anoyimele hayi undonele ingathi nditshatile ingathi ndizele anza kumamele tshini anele khame kancane kancane khabum kutheni ungasitholi uba andisakufuni intliziyo yam iphukile ibuhlungu second chance yosithathu uzoyithola phenduzo